story yanje nawe ninkiyanya shina baba nakwerekeza home tuvuye yo mu gashyamba kutashya wamfataga nka bro kandi jya nshaka kupompa none ibisambo bikuru ndabona bishaka kunkora mu nda kakatira reka rero abasha kwica ngo bakurye umutima guhoza muri menti yo nkubuze numva nanze ubuzima zihire kucaka ifungo popureje ujye bebi nzayigira hekorodina kawuvayo vayo nyaruka nanjye ndagusanga niruka nshaka kubigira imihigo ukora icyapa nkute mu mago nshaka kugushira iyo mu bicu zindi nkanga na sinzara ubupfu ngaho fungura imbeho ni fo iri joro turarya agasho hekorodi ndi hanze nkingurira urugi nitwashaka ko turabizimba ukorera umuti korodi nzakumenyera n'ubukode nzagigira si ejuru nkupiga amashoti korodi blessing kangu ryo hereza imbisi dore wacukuje trigger nteruye nkubita hasi wallahi mbiyumvamo sicupa rimvugiramo iyo utamba kurenga uranyita nkashiriramo gaho baby get down reka tubikore one more time boss baby last time baby turn up ubu ngubu ni 5 AM hanze hari so cold it's show time nakubona nye n'ama gangsta numva ngize shazawi ndaburiza hey korodina kaho vayo vayo nyaruka nyanje ndagusanga niruka nshaka kubigira imihigo ukora icyapa nkute mu mago nshaka kugushira iyo mu bicu zindi nkanga na sinzara ubupfu ngaho fungura imbeho ni fo iri joro turarya agasho korodi ndi hanze nkingurira urugi nitwashaka ko turabizimba ukorera umuti korodi nzakumenyera n'ubukode nzakigira si ejuru nkupiga amashoti korodi